Radio Veritas, together with the multi-talented musical group, The Gifted Folks, bring you a concert in celebrating the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Come and join us as we praise in song on the 20th of August at the Cathedral of Christ the King in Berea, Johannesburg at 2 p.m. The cost is 100 rand for adults and 50 rand for children under the age of 16. For more information, contact Mahadi Buthelezi on 011-663-4700 or 083-992-0387.
Blessed are you who stand beside us as we enter new ventures, for our failures will be outweighed by the times we surprise ourselves and you. Blessed are those who forget my disability of the body and see the shape of my soul and strength of my mind. Blessed are those who love me just as I am without wondering what I might have been like. The Muscular Dystrophy Foundation. Your support means hope. You can contact us on www.mdsa.org.za or telephone number 011-472-9703 for further information.
Motswetsong dumela go tlhile fela go kgone go le gona go tseng o dumediswa le gona go amogelwa ke Thato wa ga Mokwena. Mo go lona letsatsi leno la gompieno yana ke bua ka ga kgwedi ya bomme, kgwedi e leng gore re itemogela ke bua ka go ka itse motho yo mosadi, motho yo mme, motho yo ausi. O itse gore ke kgwedi e nngwe e leng gore jaana se sentse e le gore e betswe thoko go ka nna kgwedi ya bomme, jaaka e le gore ra nentse re itse re le makatoliki a farologaneng gore ya re ipaakanyetsa yona tlhatlhosetso ya motsadi ya rona. Ke bua ka ga mme Maria kwa le godimong, ke bua ka ga Assumption of Mary e leng gore e tla ba diragala mo go yona beke eno. Bangwe ba rona re go tsena di-pilgrimage tse di farologaneng, mme go gontsinyana gone e le gore ya go e leng gore re tlo go ka bua ka gona re lebile thata-thata. Ke bua ka ga sene e le gore ya sene ntse se tsweletse ka kwa St Peter Clever ka kwa ke bua kwa Pimvilla mo tsatsing la Lamatlhatso. Gape-gape rabo re lebela the Archdiocese ya Pretoria, ke bua ka gaenye ka ga dikapeso gape-gape tse dingwe gape-gape tsa borre ba ma CMA Catholic Men's Association tse ne le gore di neng tse di tsweletse mo tsatsing la maabane. Ke gore mo tsatsing la Lamatlhatso go ne go apeswa, ke bua ka ga masekretate kgotsa dikapeso tsa masekretate mo dioceseng ya monolapeng mono Johannesburg, the Archdiocese ya Johannesburg ka kwa Pimvilla, mo ne le gore modira ka rona le rona ka kwano Sphiwe Moloi o na nna leloko le le tletseng la mopelo. Gape-gape mo tsatsing la maabane ka kwa Most Holy Redeemer kwa Makau ka kwa the Archdiocese ya Pretoria, o itsorekeng le gona koa go nentse go tsweletse le gona go ka diragadiwa ga dikapeso. Nna ntse o se reditseng re tlo go ka buisana le bona, re utlwe gore maikutlo a bona ne e le gore ya ka ntseng yane. Lekgotla kgasolang kereke ya Katoliki ke sona seteišene se o se reditseng ga jaana, re tla nentse re tsweletse pele le gona go ka go ba mo dinakong le gona go ka go tsibosa, re utlwe maikutlo a bona jaaka re le makatoliki a farologaneng. Ke sona seno se katoliki ba gaetsentlheng dumelang a thulaganyo ya letsemeng Thato ga Mokwena. Ke nna yone gore mmogo sebaka sa ura fela metsotso e ka nna somele bosupa morago fela ga ura ya bosomele bongwe. Oh, Kadina go tsedin tsike ntle ke bolele batho ba le bantsi ke ba rakere go monate go na mo katoliki ke ka mo bileng go e le gore ya re tsamaya ka molodi wa se katoliki ke ne ntse ke go bolela ke gore ke re ya re bua ka ga dikapeso tseni le gore dine ntse ditsweletse mo tsatsing la matlhatso gone gona le dikapeso ka kwa Soweto Pimville tsa ma secretariat mme mo tsatsing la mabane gone gona le dikapeso gape gape Most Holy Redeemer ka kwa Makau ka kwa the Archdiocese ya Pretoria mme ga jaana re na le mongwe wa bona yone le gore ya o ne ntse a apesiwa mo tsatsing la mabane ke bua ka ga Rentule ke bua ka ga Michael Ntule Rentule tla re go amogela mo diphaposeng kgaso station sa go jaaka o le mo katoliki ra
jalo ga ra dinela go wena gape le bareki
maikutlo ka ntseng yang mo go wena o ikutlwa yang o leloko le le tletseng ke bua ka ga CMA Catholic Men's Association maikutlo a gago ka ntseng yang ra
ke maikutlo a ka ke sa phuphuma ka moya o boitshepo leeto le le simolotse ka 2014 ke arabela the God's call ya gore who shall I send And then also the God's call, Aaron, I have no hands but yours. So my bani process a you kill the whole day. It has been a dreadful day because you know the tapelo, bang ba our mentors, never to bar than it's bonaba community most of the
Okay, yeah. A re lebele go simolola kwa morago re bua ka di-challenges re bua ka dikgwetlho tse e leng gore ya ga le ntse le tsweletse go ka nna bakokoti ba gore le rata go ka nna maloko a tletseng a CMA Catholic Men's Association dikgwetlho tse e leng gore le samagane le tsona le di bone le di itemogetse ke tsa mothalofi
dikgwetlho ke e nngwe ya dikgwetlho ke go sa tlhaloganye gore botshelo ba sekeresete bobojang and go tseya nako gore o botlhaloganye kgwetlho ngwe gape ke gore ga o nna o le motswele ya go nna leloko o kopane dikgwetlho tsa gore you get challenges you know from other people ba tla ka di ideas tse di wrong ba kry-a go discourage you know the preparation and everything so basically gape le gore o tseya nako go dimisana le batho wen kapa le wena o nnantse o robega mo moyeng mare ntse o boela go kerekeng go pana le batho di nna ntse di fokotsega ganyane-ganyane ntse o tlhatlhiwa gape nna ntse dipokotsa di-challenges yaka
okay a re lebele mo fanele gore ya ke bua ka ga moporista ka mokgonele gore o ne a tsweleditse thero ya lona ka teng ke bua ka ga Father Phala Thabiso Phala yone le gore o ne ntse a tshwaretse borre ke bua ka ga borre botlhe le fela le phuthego ka kakaretso o ne a ba tshwaretse thero o e utlwile jang
thero ya garre ya moporista wa rena Father Phala e ntemositse mpe e gatelela gape gore go nna leloko la CMA calling go nna leloko la CMA ga se fela gore ke apere e nna diaparo fela go bontsha batho ke gore tshwanetse gape ke ntate wa ditiro tse e leng gore tshwanetse di bonagale ke simola ko lapeng laka mo communityng yaka le mo kerekeng yaka and then gape ke tshele botshelo ba sekeresete ke tshele botshelo bo e leng gore le nna ke tsweletse pele go go tsenyetsa batho ka Modimo go tsweletsa pele re tsile mo tseleng e modimo a re a tsheketseng yona le gore modimo o teng kana go tsotsotlhe o teng go nkamogela le ga ke na le dikgwetlho tse ditsamayng tse di wa mo botshelong modimo o teng mo maletseng otso thuto ya repala le ka tseno e santse re sentle fela e gatelela gore tshwanetse ke tshele jang.
Metsotso e ka nna soma mabedi le botlhano morago fela ga uraena ena ya bosome le bongwe o reditse lekgotlakgaso la kereke katoliki Radio Veritas ke sone station so se reditseng ga jaana mme re buisana le mangwe a maloko ba ne le gore ya ba nentse ba tsena mo dikapesong mafelo a beke e leng gore re fetsa go ka tswa mo gona. Re na le Rentule mo mogaleng ga jaana. Rentule, a re lebelele go ya kwa pele gone yana yana. O lemogile eng mo kereke katoliki le gore lona jaaka maloko a mantshwantshwa a Catholic Men's Association lo go dirang kgotsa lo go samagana le eng kgotsa re lebelele go ya kopela go a go diragalang go tlogeng fa?
Go tlogeng ga rona se se re ntse re na le plan ya rena ke gore fela re tsweletse pele mo ntse re sentse mo teng jaaka go direla kereke. Go etela maloko o go tsosolosetsa maloko a leng go gae a phuthego a weleng go nna ntse re tsena malapa re tsosa bontate re tsweletse pele kereke ya rena e gole e seke ra nna fela gore re feletse mabane re apere and then re dikgwela morago tshwanetse re na le bontate re bonagale mo kerekeng ka ditiro le ka go tsosolosetsa bontate ba ba leng go gae ba ba lapileng le malapa a lapileng le rena gape re ithapelela gape gore le malapa a rena ra tsweletse pele ka mokgwa o ditiro tsa kereke di ratang ka teng.
Re ntse le rata go ka leletsa masego ebile re tla nnetse re tsweletse le rona go ka le thusa ka dithapelo ka mokgwa o re ka kgonang ka teng. Re lebogetse nako ya gago ra.
Ke lebogile, thank you.
Ya yeah. Yo ke Michael Ntule yone le gore e ne nna leloko le lentshwantshwa la mokgatlho wa Catholic Men's Association ke bua ka ga dikapeso tsene le gore di neng tse di tsweletse mo tsatsing la maabane ka kwa Most Holy Redeemer ka kwa the Archdiocese ya Pretoria. Re boela monogae ro go buisana le ke bua ka ga Mpho Mashele yone le gore ya ene le ene o ne apeswa ke bua gore e nna leloko le le tletseng la pelo e adoregang ya ga Jesu ke bua ka ga Secret Heart. Nna teng fela fa o ka boa.
Radio Veritas, the good news for a change.
Hello, I'm Father Emmeline. I want to tell you a little story about St. Dominic and the miracle of the loaves. Now, St. Dominic was the founder of the Dominican Order, of which I am a member, and he trusted totally in the providence of the Lord. He relied on the free will offerings the faithful would give him, and so great was his faith that even when there was no food to serve, the early friars would sit at the table and say grace. And this deep faith was rewarded more than once, legend tells us, when the angels of the Lord arrived and placed a loaf of bread before each of them. Now, in this month of August, when we celebrate St. Dominic's feast, I'd like, in the name of St. Dominic, to invite you to be our angels of divine providence. You know, it costs about 80,000 rand per year to educate one Dominican brother. So help us educate our wonderfully gifted students as priests. And help us to fulfill our mission of preaching the gospel by sending your contribution to Aquinas Community, Nedbank, Eastgate, the branch code 192405, and the account number 1924202433. And help us to have another miracle of the loaves.
Ke le khotsa khaso la kereke e Catholic Radio Veritas ke sona station so se re ditseng ga jana. Ke ne ke go bolella ke go rakere o itse re keng e ne e le mafelo a beke a dikapeso waitsurikeng ga ke dumele gore ene le the archdiocese ya Johannesburg le Pretoria fela ke dumele gore le di diocese tse di farologaneng tse di leng go botlhoko jalo jalo ke bua ka bo Durban bo Eastern Cape jalo le jalo gone ke dumela gore gone ntse go na le dikapeso jang ka ke go bolela ke gore a kere go monate go nna mo katolike mme mafelo ano a beke ke bua ka letsatsi la matlha la la matlhatso Pimvilla Soweto re bua ka gapelo ya adoregang ya ga Jesu wa ga jana rena le leloko le lentshwantshwa ke rato ba ra kere batletse sukiri gone yana yana ka gore go itsorekeng fata tente ona bua le bona a bo teng phodumela tle re go mogela mo diphabose gaso
le ga le ga bo ditata
re teng ra re teng ke ra batho ke ba ra kere o tletse sukiri o fetse go ka apesiwa go nna mo secret heart yo montshwantshwa o sukiri fela
tata thato ke bile ka re ke na le sukiri khale ka ne ka yo ka ithola ba le khale ke le look la it was just a formality ke bona ka re it was just a formality ba na le I believe for ha le mo katolike o le mo kole tseleteng la pele ya tayang ya Jesu ke re just mo ne e tsa fela formality ya re you know ya nna se tere le bontate or le bomme ba maloko a tloga Jesu.
Maikutlo ka ntseng yang ra seni le gore seneng se se diragala ke bua ka ga thero ya Father Sompane e be re lebelela gape gape le ka mokgwene le gore bontsi ba makatoliki ke bua ka fanele ebile fanele ke le ka mo mmiseng ke ne ke bona o itsurekeng bo blue le bo red thata thata maikutlo a gago ka ntseng yang ka sona seo.
You know the anticipation to the day. You know, I get feel confused. I don't know from now on because all the mukokoti it's different. You're still looking forward to that day. A full member should be becoming a full member. So you know the journey is so because you need to learn a lot. Want to see the constitution. Want to see the upela juang efile lokela anapelo eya toyang eya jeso. And you know, so when the day comes, it's like a sigh of relief. Oh, ocho se teki chutile hakana kana. Ocho lena I can be. Become one of those people. Oh, hare atama mo stratenda mo super bare. Hey, kini lo kela pile ya toreng ya Jesu. So it was the feeling was. I can't really say was it overwhelming or how can I put it because it was such a great feeling, you know, to know that you are actually receiving this gift, which is the sacred heart of Jesus. So it was so like I don't even have words to express it. I remember on Friday, you know. Because normally we're in a WhatsApp group. Mone rebotano, hey, how you feeling? Khotsala. You know, we tried for let's just relax and, you know, so that we can look forward to the day. But the build-up was just, you know, so overwhelming.
Father Tente, obuile ka gore o skwa na mo secret hate ka ntlha ya diaparo fela. O buile ka gore a pelwago yaka o le mo pelo. Inne e leng gore ke bonolo skwana very much aggressive o skwana very harsh gore o ikobele batho ba le bantsi wena o utlile tsama yanga thero ya ga Father Tente
you know when I linked in 21 and touching ke ane Father Sompane a bua are because now bala from the book of Luke or the gospel of Luke are I think that was the reading for that day. And sometimes rona re le maloka pele ya Jesu ke rona re preventang go batho re ka tlisa le batho ko yona pelong or le ko yona ka mogare kereke ke rona ka diketso tsa rona le ke the way re conduct and ka teng jaanong because of one of the mandates tsa pelo ena ya tokang ya Jesu is to spread the love of God and to spread the love of Jesus and the gospel. So how do we do that? And ubuile athatha are sometimes batho ba spread the love and the message of the gospel through preaching. Some people they bona ka diketso gore le rona ga re le maloko a pele ena ya torang ya Jesu a diketso tsa rona di bonagale even if we out there and preach the gospel of God, but still, you know, you cannot preach like what they say. You cannot preach what you
what you cannot preach what you don't necessarily practice. So le rona tsontse re bona hale re ska ba hore ha ke apere sa pa ka Sunday ke hone ke bona hala o ke le lokelantswe mara mo mesebetsing ya ka e ka ba ko mosebetsi e ka ba ko ntlung ko lapele ke phelang ho lona e ka ba kerekeng o ka ofela batho ba tsontse ha ba o sheba ba bone yona pelo ena ya toreng ya Jesu ba bone yena Jesu ka sebele sa hae.
Metsotso ke nna soma mabedi le barataro pele ga ura ya se thobaloko ke bua ka 12 o'clock nna lona ka ura bosome le bobedi re tla ba re kgaogana abuti mpho take us through ke bua ka ga nako e ne le gore o ne o le mokokoti o kokoti le diwa sekretate o kokota dingwaga di ka nna pedi re bolele ka your experience ke bua ka ga maitemogelo a e leng gore o ne o kopana lona Honzo tsama pele ga gore this formality e leng gore o bua ka yona e ne e tlhagella.
You know my journey I don't know because everybody goes through their personal journey why ba joina ona mogatlo ona wa secretary but now my personal journey was that for some time mixology ke grading before 2014 then before my mother passed on abare nna mpho boela neng kerekeng. Then I decided, unfortunately, after she passed on, I realized, what, I really need to go back to church. But going back to church was not for me to join Mokgatlo wa Sekretat. It was more to go back to church and see what I can do, maybe other activities, or give it just a normal parishioner, or trying to pay the bills, to send kereke ka moka ditsela zero. Then, Rona le ntshebileng ya nthata e leng sefela se sa secretary e leng ogopelo ya Jesu. Then I actually asked myself because Mr. Kinale stage to serve the secretary in the house, I said so concerning. Then I actually realized, oh no, this is where my journey is supposed to go. Then when I joined, I didn't understand. I thought na ke tlo joina, then ba tlong kamogela, then I just come every first Sunday. Sunday and all of that. But I didn't understand. I didn't know who there was this formation. And the formation was, it was teaching you about the Bible, teaching you about the Constitution itself, teaching you about so many other things that the 12 promises, we went through the workshops, I think I went through almost 3 workshops. This would be my first workshop. And, that was the journey for me, just to understand, the mandate behind the whole thing, what is expected of me as a full member of the secretary.
A re lebeleng go a go bofelong le gona go ka feleletsa puo ya me le wena ke gore ba retse ba utlweletse gore ya yona e bile gona le ba le ba ileng gore ga ba isenke ba goroge mo mokgatlhong motho sentse nana gana gore ana re ke ye ko CMA ng ke ye ko pelong ke ye ko kemolong ke ye ko SNN ke ye ko kai kai kuria mekgatlho e farologaneng gona le bo Women's League gona le bo CWA mekgatlho e farologaneng o ba rang o reng ba ileng gore ga ba mo mekgatlhong.
I think kereke is not about mokgatlo fela. Kereke is broad. There's so many things, that we can do for the church. There's people who are back in the Catholic Church and become the PFC, the PPC. There's small groups within the church for the help desk and all of that. So and Mpho is very young and active within the church or Kimopelo, then when you go for it, you need to understand, you need to pray about it. Oh, God, what purpose do I actually have in the church? What can I bring to the church? Because of not everyone can be a Mokemolo, can be a secretary member, can be CWL and everything. So you need to look within your heart. Well, now we before you can take that step, because of as soon as you take that step, you need to know who. May help it to apply. It's not that the journey ends there or get up there. We said it's go on out galang and like go on not on to tamai jano ulobon sabato upilajang. It's where na kukopano e where na we hit it in yon.
Abuti Mpho re lebogetse nako ya gago ebile re rata go ka go eleletsa masego mo loetong la gago jaaka o le lelokolo le ntshwantshwa la pelo e adoragang ya ga Jesu. O gone re lebogetse nako ya gago wa yo ke Abuti Mpho Mashele yo ne le gore o ne a tlhomiwa mo tsatsing la la matlhatso ka kwa Soweto Pimvilla. St. Peter Clever, we took again, Honegotletse mo ne le gore le kereke ebile e ne etse gone gona le ba bang ba ne le gore ba ne ntse ba tsenetse setlhabelo sa mmisa ba le ka kwa ntle. Fela jalo le ka kwa Makau ke dio tse leng gore motho o kgone go ka diela tlhoko le gona go ka di bona gore go ne ntse go diragalang. Re go utlwa le bang ke bua le ka ga Abuti Thapelo Motaung. O re ditse le go tlhagaso la kereke e Catholic Radio Veritas.
This is Archbishop Buti Tlhagale of the Catholic Diocese of Johannesburg. You are listening to Radio Veritas, the good news for a change.
I'm Archbishop Stephen Brislin from Cape Town. You are tuned into Radio Veritas. Good news for a change.
I'm Zolile Mpambani, SCJ, Bishop of Coxeter Diocese. You are tuned to Radio Veritas. Good news for a change.
The never-to-be-missed golfing experience of a lifetime has arrived. Radio Veritas is hosting its second annual Golf Day on the 4th of October, 2016. To make your bookings, contact Mahadi Butelezi on 011-663-4700 or 083-992-0387.
Re ditse le kgotlhagaso la kereke ya Katoliki ke sone seteišene se o se reditseng ga jaanang ke ntse ke le ka go ka golagana le Abuti Thapelo wa le ene ne ke ratile go ka utlwa ka ntlha ya fa e le leloko le le ntshwantshwa gape-gape la pelo e adoregang ya ga Jesu mme ke ka mokgwa e leng gore ke atle ke go bolelele gore gangwe le gape ke gore kere motho etso tiro ke ntsi ebile dipuo le dithero wa le dikgang tse o fitlheleleng gore a tle re di utlwe mo go baprista ke bua ka ga di-lay ministries ke bua ka ga batho botlhe le fela gore tiro ke ntsi fela badire ga ba kaka goreyang gore batho ba le bantsi o itse gore keng re lekeng le ka natlhe le gona go ka ineela mo kerekeng ya rona e katolike jaaka e le gore ra ne ntse re ikitse gore rata tumelo ya rona jaaka re le makatolike a farologaneng a re tsweletseng go ka diragatsa dithapelo maleko otlhe le fela a ne e le gore ke bua le fa e le gore ga ke lebelele CMA ga ke lebelele Secretate re bua ka ke bua ka ga mekgatlho yotlhe le fela mo kerekeng ya rona jaaka re le makatoliki ba gaetsong a re lekeng le gona go ka ineelang sengwe le sengwe se o ka tswang go se dira le ka go ka se dira ka bona boineelo ebile gape-gape re tsweletse baporista ba ba farologaneng yo go fitlhelele gore ba tle ba tsweletse dithero tsa bona kgotsa tsone dihomili tsa bona ba bua ka mokgwa e leng gore re seke be ra nna maloko a mekgatlho e rileng ka meaparo fela jaaka e le gore o itse gore keng ke thato a sule o khabile ke leloko le le ntshwantshwa la mokgatlho o rileng ya ba nna e le gore go fella teng fela foa go tlhalosiwa ka mo ba bua ka mokgwa e leng gore kereke ga se gore e simolola fela ko kerekeng kereke re bua ka ga lelapa e simolola fa gae e be le gona yang ko kerekeng re nne borre ba tumelo re nne bomme ba tumelo ke gore sengwe le sengwe se re ka tswang re se dire ka tumelo gape-gape re se dire ka thapelo re nne boikobo jaaka e le gore baitshepi ba rona ba ba farologaneng mo mekgatlhong ya rona e farologaneng ba ne ntse ba tsweleditse dithapelo ke se e leng gore baprista ba rona ba le bantsi le babishopo ba rona ba le bantsi ba e leng gore o fitlhelele gore ba tle ba re tshwarele dithero tse di farologaneng le gona go ka re tshwarela dimisa tse di farologaneng ba tle ba buile rona gore a re itlwaetseng thapelo ka mokgore ka kgonang ka teng metsotso e ka nnang somele barataro pele ga ura ya bosome le bobedi nna le ona ka ura ya bosome le bobedi re tla ba re kgaogana ke teng fela fomo e leng gore re tla ba re le ka kwanong gape re tla ba re boelela gona ka kwano go ka tsa ke bua ka ga dithapelo tsa gago kgotsa your pre-intentions mo ileng gore setlhabelo sa mmisa seo go simolola ka soma mararo metsotso morago ga ura ya bosome le bobedi ka half past 12. Ke teng fela fa mo ileng gore o tla ba otse o le mo setlhabelong sa mmisa o ka tswa le gore o kwa ko kantorong ya gago kgotsa o mo tseleng o leba go gongwe kwa o ileng gore wena o ya ko teng koo o ka nne wa tsena o kgotsa wa nna mo setlhabelong sa mmisa le rona jaaka re tla bontse re le tsweletse le gona go ka nna mo go sona ka kwano teng fela fa mo go sona station seno. Se se neng se diragala ka kwa Soweto kwa Pimville mo ne le gore ebile re ne re lebeletse ke bua ka ga borre ba bangwe ba ona mokgatlho ona ka mokgone le gore wa itsere keng o ne o ba bona gore ba itumeletse letsatsi la bona jaaka e le ene go ne go tlhomiwa ke bua ka ga maloko a mantshwantshwa a pelo e a diragang ya ga Jeso tso tsotlheletse ke tsenele gore di neng tse di tsweletse gona ka kwa Soweto. Gape-gape ke bua ka ga Most Holy Redeemer gona ka kwa Makau ka kwa the Archdiocese ya Pretoria le maloko a mantshwantshwa a ma CMA Catholic Men's Association le bona ba nentse ba na le dikapeso mo ne le gore ya o itse re keng le ko teng yo ai ho itse ke ntse di ntse ke tsaba le go ka bua ka tsona monate o tseisa manya gwa nentse go lefela jalo ke ka mogoleng gore ke ane se sentse ke ba gona ka teng ka kwanoa motho wetse o hlere di beteng fela fa e bile le ke mitse ka ka lena ke mara ke re shila o ntse a tsweletse le gona go ka rulaganya setlhabelo sa misa di o tsotlhele fela ya le an altar server o tsweletse le gona go ka rulaganya dilo o a rulaganya dintlha tsotlhele fela e bile o tla ba setseng tsa le gona ka kwano go ka tsa your prayer intentions mme ka soma mararo metsotso morago ga ura ya bosome le bobedi ke bua ka ga 12:30 ke teng fela fa o mo e leng gore misa the mass o tla ba o simolola ka yona nako eo. Bye bye. Ribuya se katoliki. Se katoliki. Shi.